Genie X double six.
Gina, another one. You like this, you like that. Ita kupea mana yangu wa ingat. It's not the sleep, not the fat. Baby go down, bend out and sack. My love is printing, you never renting. Ni mesha bless, wakwa nini nisi blessing. My only pretty, you give me something. You don't go see before. I say, oh we, tapia kupenda au juwi. Moyo wako chini si ujuwi. Takufana we my love. Takufana we my uwi. Tapia kupenda tasi juwi. Kila siku kaa mtoto tasi kuwi. Takufana we my love. Takufana we my love. Baby, my love. I say I do my best, baby, my love. I say I never leave you. I say I never leave you. Every day I go pray. Yeah. Mm-hmm. Oh yeah. Badi manyanta, Black Panther. Elena Julie ni kweli umenipenda. Hivi ni kweli ya. Hivi ni kweli ya. Me I know the answer. Answer kwanza. Kama bila godoro wata chini tutalala. Hivi ni kweli ya. Nauliza kweli ya. I've never seen you love like this. Hivi ni kweli au like it. True you give me honor. Naoneka no man. Mapenzi kafla sio na ilis. Kitoka tu kidogo na imis. Meweka ni bana. Bana tamu sana. Say uwi. Tapia kupenda au juwi. Moyo wako chini si ujuwi. Takufana we my love. Takufana we my uwi. Tapia kupenda tasi juwi. Kila siku kaa mtoto tasi kuwi. Takufana we my love. Now am I, baby, my love. I say I never leave you. I say I never leave you.
News.